Some records, baby.
Dile Montes.
Medallion. Ah. Yeah, mama. Yeah, mama. Shusha.
Vile uko simple. Niki kucheku na unga, ma. We mkali wa mitindo. Ruka chura tende sambamba. Zile physically fit. Ina madim samba. Mashavu yenye dimpo. Kisura na nichanganya. Hey, you are so fire.
Fire,
mama. You are so fire.
Fire,
mama. Hey.
Ato kiroteti. Tamu kama chocolate. Miuno kwenye deki. Tamu na vibrate. Ata ukiroteti. Tamu kama chocolate. Miuno kwenye deki. Tamu na vibrate. Inama kukune mugongo. Tucheze kidogo kikongo. Utamu mezidi wa mogo.
Shusha.
Kama machogo. Ona mark, ready go. Ukwa koka ima koko. Ona mark, ready to go. Ukwa koka ima koko. Nina piga deki, mama. Nina piga deki, mama. Utamu kama hini. Nina piga deki. Mpaka sakafuni. Iyo, nina piga deki. Nina piga deki. Nina piga deki. Nina piga deki.
Macho kama katuni. Biringisho kitaka cha mfunguni. Nami nisake kunguni. Buziga goma nyunguni. You are so fire.
Fire,
mama. You are so fire.
Fire,
mama. Hey.
Hato kiroteti. Tamtamu kama chocolate. Miuno kwenye deki. Tamtamu na vibrate. Hata ukiroteti. Tamtamu kama chocolate. Miuno kwenye deki. Tamtamu na vibrate. Mina piga deki, mama. Mina piga deki, mama. Utamu kama hini. Mina piga deki. Mpaka sakafuni. Iyo, mina piga deki. Mina piga deki. Mina piga deki. Mina piga deki.
Mina piga deki.
Records, baby.